kerangu itama vihasi zengu gira kabiri nagira ngo nonde kanyamba jambo naburiri banza niriheruka kuko nayobye kenshi namushavuza sinashikira ubwiza bwe nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba naragira icyo mvuga ziramubera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nakumenye kenshi usoro ushiriraho uhanura karindwi inshuro ibihumbi byinshi ndakubabariye nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba naragira icyo mvuga zirambobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nakumenye kenshi usoro ushyiriraho ushyiraho ikimenyetso uru wanjye ndagukunze ndakubabariye
Ndakubabariye